kumsikia kanikimbilia kwa kas maskioni na iPod.
Hi boy, what's
kabla sijibu akaanza kufungua backpacks, kasogea karibu kisha nikavua sunglasses. Nishamua kusimama acha jinafas mitakat mini mukozi kama Abbas. Nika back speechless show that sijone hackless. Of course she's fat lakini hana stretch marks. So mtu ambling yuko sipu kama Converse. Mashavuna na nipples mena penda zake dreadlocks. Nide mflani kana show na mpa get pass. Aje backstage escape front draw time gas. Oh, lakini hina nipa waswas kabisa kumwita gupi huyu mistake. Mjita kusu mpenzi she give up, lakini kama ki beatbox bas mimi nita freestyle.
She won't leave me tema. 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 Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha.
Mwonekano tatini, chako shangaza tapichi. Nikiwa fresh, niko fresh, ukizingua itani pain. Chini sipo kali juu, msafi na marasha gari. Of course, sina noti bali, visa cards mbali mbali. Shimo limetema sana, mina hema vyema. Hapa sina chako sema, tunebata kwanza bada. Kwangu hapa ingiliki, nataka kuzeme ini mele kigiliki.
Siku yako leo soji dai, feed cute, ay na nja girls. She does a pop of a busy pebai. Shimo limetema soja chofu bai.
Watu A, watu ala, wita mtoko kila bwani. Tupo pie, tupo bami, lazo apa kila breaky.
She won't leave me tema. 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 Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha.
Mapenzi na bars, mapenzi na bras. Mapenzi na bars, who I respect na bras. Respect dani ya baku, mapenzi na cash. Yepenzi yo stash, orevoa viwanja. Ganja ipandi, nina menendo ya Gandhi. Kiupendo si Gandhi, ni kanuni ya jadi. Ustadi wa hustle, wanyongeze ya muscles. Ugaidi wa tasa, watoko meza rascals. Zaidi ya bongo, najamushe kama fogo. Migo zikidunda ni ugali wa muhogo. Track inanga, nchakali ndoga korogo. Korogo ujae, amka ukaro, ufungue uvae. Usala itambaye, nesa na jiwe mpaka nyote mpagawe. Ugawe usigawe, alitoki hapa jiwe. Unawe usinawe, hapa liki hadiniwe.
She won't leave me tema. 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 Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha. Nikutwanga na kuchekecha.
Fikuni soldier, so lazy boy. Ningosha, nidoni mwenye crazy flow. Fikuni soldier, so lazy boy. Ningosha, nidoni mwenye crazy flow. Shit.